Ngiyakukhala ngeyingalo zamajotana, ngeyihluzi elikhona umgova 9 amahluzi evuvukile. Ellos es Cucubey Fanelli.